أوري أنفسنا من سيئات أعمالنا يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم يبزى الله ويونن بينزا eyatusiimira obusiraamu nga yeddiini yaffe oyo awaniridde obulamu bwaffe yatuwa obulamu ate yatugjawo atulabirira n'atuliisa Allah amna ekyo nga obuyinza bwonna bubwa okutuwa n'obutatuwa tumusaba Allah asemengera n'emirembe mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nekubonna abamugoberera okutuuka lwetulisisinkana Allah Allah mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba tidhuku ta'ama al iman radiyallahu rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبي رسول حديث يا مرغان كوجي تشوكو ييغا نينغا تتنبا كوتشيجام تجوكيري ايكيغامبو تشينو كيوم السلام يا غاما انت لا اله الا الله محمد رسول الله بوابا abikiddwa bwaba afiiriddwa omuddu oyo gwafiiriddwa oba gwe bamubikidde nga si musiraamu tokkirizibwa kuyisa ku lulimi lwo nti Allah amulamuze kisa kabe kitaawo kabe maama wo kabe mwana wo tokkirizibwa kabe ng'abadde nfanfeewo tosaanidde tokkirizibwa kuyisa ku lulimi lwo nti Allah amulamuze kisa ekyo bw'okyogera oba okontanye n'obusiraamu tetusabira mukuffaarwa Allah mulamuze kisa la ekyo Qur'ani yekitugaana akaana linnabi wallazina amanu an yastaghfiru lilmushirikin tekigwanira eri omubaka wange era tekigwana eri yenna yakkiriza Allah okugamba Allah asonyiwe asaasire omuddu gwategedde nti afudde mukaafu ne aya endala gyosanga mu suratu doza hadithi ولا على الذين يموتون yamutuna wahum kufa. Tukirizibwa kwegayirira Allah, tukirizibwa kusaba Allah asonyiwe, asasire miranga kuntana zaabwe bwabeeranga bafudde. Wala tusalli alaihim, tokezanga nobasalira. Limala ti innahum kafaru billah, bawakanya Allah waabwe. Wamaatu wahum mushrikun, nebafa nga bashiriku. Kabere wakikibwa afaanana atya, kabere mulungi afaanana atya, obwatu Allah bayasalamu. Nekyaba kyogedde aba akoze zambi mu mazambi amanene, oba akoze zambi nakyo kyewalanga nekitajja ku lulimi lwo, kubanga si kikyo gwenge yagamba nti la ilaha illallah. Nga tuzeeyo ku hadisi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yagamba sallallahu alaihi wasallam nti dhuku ta'ama al-iman, kombako tuliite buwomerevu. Ta'amu mujja kumpa oluganda lwaki, kyekintu ekisigala mu kamwako imma ng'olidde oba ng'olina kyonywedde. Tegeregana, olya eryenvu mu kamwako musigalamu embeera y'obuwomerevu. Tegeregana, onywa amazzi oba gabadde mafumbe n'agatali mafumbe mu kamwako musigalamu embeera y'amazzi ago gyogizeki gonywedde. Oba onywa kasooda oba mubisi gwanjuki, oba onywa omubisi ogwaffe guno omusogolo ogw'amabidi, mu kamwa mulimu embeera esigalamu gibayita kye. Abangu baliyite ke aka embeera esigala mu kamwa k'omuntu ng'olina kyonywedde oba olina kyolidde. Oyinza okulya akanyama nga kalungi, mutuufu mu kamwa ne musigalamu embeera y'ennyama eyo gyogizeki ng'erina gyereetamu mu kamwako oba mu malusugo, tekaggwamu gye bayita kyeyo bayita ki? Abamu baliyita ekke, naye olulimi olutuufu lwannemu ddigiri yagiranyi yagandi dhuku ta'ama al-iman, kombako kukke oba ku buwomerevu oba songa teriyo hadisi gandi halawata al-iman, naye kke kyekintu kyosigaza mu kamwako. Tegeregana, bwonywa amazzi tegafaanana ne bwonywa soda. Bwonywa soda yawukana mu kamwako. Ne nabbi yageraageranya akantu ako kotula lugati, oba olyawo nange nyinza okubanga ninako. Nagati kikyonoofuna obufune, man radiya billahi rabba, omuntu okufuna obuwomerevu oba embeera eva mu kyonywedde ng'olaba ne mu kamwa akasonda akasigaddemu. ne waliwo embeera esigalira mu kamwa kaako. Kudala obusiraamu ye muntu okubeera nga akkiriza nti Allah subhanahu wataala ye mukama we, ti Allah subhanahu wataala huwa khaliquhu, ye mutonzi we, wahuwa raziquhu, ti Allah ye mugabirizi we, yamuwa ekyokulya, wahuwa almudabbiru lumur, okkiriza nti Allah ensonga zonna zendaba mu nsi Allah ye muteesiteesi waazo. Huwa almuhyi, obulamu bwe nnina tebuva mu kwerabirira kwange, Allah ye mukama wange. Wahuwa almumit, nkakasa nti Allah yanja okunzigyamu omwoyo gwange. Yoyo Allah asitudde eggulu waggulu weriri bighayri amadi, lyatuwa mumutegererako ennyo nti faruji albasara hattara min futur, gwe tunulako ku ggulu, eggulu eryo lirabamu ekituli, olabamu olwakika lwonna mulyo. Thumma ruji albasara karratain, bwekubanga omulundi ogusoosi gukulemye okukakasa, zaayo eggulu amaaso go ku ggulu ogwokubiri, ne bw'onoddiŋŋana eggulu emirundi ekkumi tojja ddisangako lwatika. Oyo nannyini kusimpula ggulu eryo ye Allah. Allah yagamba nti Allahu yumsiku samaa'a antaka'a ala al-ardi, Allah yoyo yasitula eggulu mu bbanga obutagwa wansi. Nabuuza ffenna abasigadde, ne wala inzaalata, singa nze ndita, singa Allah eggulu eryalita ku ffenna ebitonde ebiri mu nsi, ani asobola oddiwanirira? Wallahi taliyo. Yaliteekako nkondo zifaanana zitya? Lirina enkondo zaalyo, neffe tetuziraba, naye Allah akakasa lirinaki? Naye ffe ekitujjako butalaba tetuziraba wawe yasibira. So nga abasiba lada abalaga nti baamagezi bazimanyi, era ayita mu kitundu ng'akimanyi kya waliwo lada yaguni we yagisa, naye ya Allah togiraba, neggulu liwanirira. Allah naalijjamu amazzi naakuŋŋaanya ebire nga bizito y'amazzi naabiteeka waayagadde, nkuba n'etonnya nga teryabise. Ani akola ekyo? Huwa Allah. Wamani mudabbiru lamra, ani ateekateeka ensero okulaba nga wano waliwo amazzi ate wali tewali, okulaba nti wano kanteekewo ennyanja wawano wagwanawo omugga, ateekateeka ebyo yani gwolaba ateekateeka ebyo si muntu wabula nannyini byo ye Allah. Kyova olaba Allah yetugamba kyatonnyesa enkuba nga bwolaba bwetonnya, fasaalat awdiyatun biqadariha, enkuba bwetonnya mukoka akulukuta olw'obuyinza bwe Allah subhanahu wataala nga bw'ayagala, naye bw'akulukuta fahtamalu zabadu rabiya, akulukuta n'akuŋŋaanya buli kakiki yenna, esaaniiko, ebicupa, ebiveera, fahtamala zabadu, zabadu eyo bw'agikuŋŋaanya eyina weeraga. Bimala okukuŋŋaanira oyagaa nti fa amma zabadu fayadhhabu jufaa, ebikutiyakutiya, ebigoyegoye, ebitiititi, ebiveera bisigala. Wa amma ma yanfa'u nnaasa, gamazzi galaba tigajja gasa omuntu enkya, gajja gasa omuntu oluvannyuma lw'enkya. Fayamkuthu fil ard, gagakwatira mu ttaka, agakwatira mu ttaka ne gasigalawo. Ebisaaniiko byonna ne bisigalawo. Abajja ne balondamu buli omu kyagira ki kyayagala n'akitwala. Byebisenyi bye tulina, byebisenyi bye tulina olwaleero. Kino ekitongole kyammwe kye bayita ekya NEMA kye kiyimbirira mu bulimba ne mu bunyazi. NEMA avunaanwa ku mwavu, omugagga tavunaanwa ku NEMA. Nyumba y'ebbeeyi ey'omugagga ne bwagizimba ku mazzi teryagira ki, teryagimenya. Genda wano wokka eggaba, bagagga bayiwamu amazzi mu nnyanja, amazzi ge bayiwamu ne bateekamu ebizimbe byabwe. Kyokka NEMA abo tebagambako. Nesanga omusajja ali eyazimbye kacyuyi kimu nekulaga nti ekuuma obutonde bw'ensi, ebizimbe obuyumba nebugira ki, nebumenya. Nembuza ti lwaki omenye eyoono? Ate ye nga obutonde bwe bwakoze sikyo ekinene okusinga ki, ekyoli aleese ettaka n'ayuwa najjuza ennyanja, n'azimbawo ekizimbe, n'azimbawo biki ye, n'afuna ssente. Oyo NEMA temumenya, emulekawo. So nga ebitundu ebyo Allah abirekawo nga birina omugaso gye tuli. Tulaba Kampala amazzi gajja ne gaalaala, tosobola kugaziba butaalaala olw'ensonga kyali kifo kyago. Buli we gajja bagenda okudda we gaali gayita geeyongereyo oba we gaali gasobola okwekuumira. Abagagga bazimbawo, genda olabe ezakeedi eziri mu Kampala wansi waliwo maki, mazzi. Fa amma zabadu, kati gavanga gye gava ne gakuŋŋaanira, agalina omugaso Allah agasigaza mu ttaka. Fayadhhabu jufa, fa amma ma yanfau nnaasa fayamkuthu fil ard. Oye Allah ateekateeka buli kintu, eyateekateeka emigga n'ateekateeka ebisenyi nga temuli mazzi gaaladde, wabula wansi waago tewaggwaki mazzi. Obasanga abaliisa abantu wano mu kibuga, boolaba abaleeta ebijanjaalo ku musana babirima muki, mu bisenyi ebyo, mu mazzo mwe balima, ne baleetera abantu ne balya. Fayamkuthu fil ard, abantu bagenda ne bajjayo ebikebe ne batunda nafuna ssente. Neki ekireeta ebikebe ebyo? Amazzi gennyini ge galeeta ebikebe, be gabireeta ne gakuŋŋaanyiza awantu ne bigenda bwe bityo. Nolwekyo Allah subhanahu wataala ye mudabbiru l amra, yateekateeka buli kintu. Musana gwaka n'amanya ebbanga lye gunaatwokera, nkuba n'etonnya n'amanya ebbanga we gubeeneekoma tumaliriza tetulimye. Ayinza okuleta omusana abantu nga balimye n'ayokya emmere yonna, eyo enteekateeka ye. Afara'aytum ma taharuthun, temulaba emmere gye mulima? A antum tazra'unahu, mamugimeza? Am nahnu zari'un, law nasha, bwe mba njagadde ja'alnaahu hutaama, ndeeta omusana ne gujyokya yonna neekala. Fadhaltum tafakkahuna inna lamugramuna, nabwe alina obuyinza tinze Allah wamwenze mbawa. Inna lamugramuna, bal nahnu mahrumun, era nze mbamma. Bweti entetenkanya ya Allah, omuntu amuwa obugagga mula n'amuwa obwavu ng'anoonya enkumi ttaano tazirina, oli n'amuwa ng'alina ssente z'abantu kikumi naye ng'azirina omuntu ki omu, eyo enteekateeka ya Allah. buli olikiriza nti oye mukama wange sirina kontana naye, ekyalabika kyansaliddewo okumpa ensajja jjo wange alamu bulungi, obuyinza abuwa gwaba ayagadde, tu'til mulka man tasha, mpa obuyinza gwemba njagadde, asaana n'atagiraki, watanzu'u lmulka mimman tasha, nzijako obuyinza gwemba njagadde, watu'izzu man tasha, mpe ekitiibwa gwemba njagadde, watudhillu man tasha, nzikakkanya gwemba njagadde, limala biyadika alkhair, ebirungi byonna biri mu mukono gwani, buli olikkiriza nti oyo ye Allah, naye weebuuze lwaki nfunye kino, lwaki nnina omukulembeze wange nga nnyigiriza nnyo, oyinza okuba ggwe wasooka okunyigiriza, nga ggwe wasooka okwonoona. Allah kyagamba nti wakadhalika nuwalli bada dhalimiina bada, bwenkyo abalyazaamaanyi mbafugisa mulyazaamaanyi munnaabwe. Najjanga yalina obuyinza kuwe, naye ogenda okukaaba agenda omukuleetera Allah mu nteekateeka ye, nga ggwe kennyini ggwe musobi asooka. Nekyo omuntu okukkiriza nti Allah ye mukama wange, kyova osiima emutwalo Allah gwakuwadde n'oba mutebenkevu, kyova osiima emitwalo etaano Allah gyakuwadde n'oba mutebenkevu. Omubaka kyava akulabula nti bw'obanga weebaza totunuuliranga ali wagguluwo, tunuulira ali wansiwo, tunuulira ali wansiwo, bwena otunuulira ali wansiwo ojja kuwona okunyooma Allah. Genda erusira eriyo baminisita, eriyo abagagga bafuge bali eyo nga sente tezirina we zibagasirizza kubajja mu kkomera. Omuddu n'abeerayo emyaka ena etaano najja mu kkooti ne bavuga tukutabye, nga mu butuufu n'ekikumi aba tetegiraki takirina, oli ayina millions, navuga kibeerayo oye Allah, waman yudabbiru l amra, ani ateekateeka bwatyo, huwa Allah. Kyova ojja buli lunaku noga ti alhamdulillahi rabbil alamin, Allah weebazibwa. Lwaki bakwebaza? Kubanga gwe mulezi w'ebitonde byonna, gwe mulezi wa buli kitonde. Omuntu tasobola kubeera rabu kubanga alina kyatasobola kulabirira, naye Allah alabirira ebisolo, Allah alabirira ebiwuka, Allah alabirira emiti, Allah alabirira ensozi, Allah alabirira buli kitonde ekiri mu nsi muno, kyonna kikoowoola Allah, akiwe kye kinaalya, ate buli kimu wekiri akimanyi ne buli kimu akigabirira. Gwe totunula kutegeera kwa Allah o na buyinza bwe, osima ekinnya n'okka wansi fuuti asatu ogenda okutakula ng'eriyo ekiwuka kiri mu ttaka eyo, naye gwetunuulira obusobozi bwakyo okusima okutuukayo tenawo obulamu, kijjawo omukka gwe kissa Allah yakiwa nekibeerayo, ng'ate gwe okusima n'okijjayo n'okiteeka kungulu kifa buki? Oye Allah, bwe olikkiriza nti ye mukamaawo, tasobola kutwenkanyakanya, fenna kubeera ku levu ki emu ey'enteekateeka ye. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi, Allah asukkulumya abamu mbannammwe mbyenfuna. Bw'abanga akusitudde weegendereze nnyo obutayingira mu muteeko gwa kubiri, bw'abanga akukkakkanyizza era weegendereze. Allah gamba fa amma alladhina fuddilu biraddi rizqihim, abo be nasukkulumya mba njagala bakwate ku bye balina bawaali wansi, fe kyetutakkiriza biraddi rizqihim, okusukkulumya Allah n'akufuula owa waggulu okusinga ku banno, Allah akwagaliza okwate ku by'olina owooka n'atalina. Fahum fiihi sawa, abantu tubeere mu nsi nga tuli kimu, era ategeeza okubeera ekimu nga buli omu alina biliyoni za sente, ninga gobobona oliambuzi namba wakao gane Muhammad afunye kanalia afunye ebinyewa byaliddi tasuze enjala bobolya kila abiri awakanga asobola kogula ekkota enyama nalia faum fihi sawa الذين أفبل باطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون. أبي بيا مكرزة أبي أنجلا بيا مبوان ميوكانيا. أو هو الله أو يوم تيس تيس وابو لشيند. هي تكرة تكرة انصرو تجمعي تشوكوليا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يو يو الله يتوى بنونجي ونمونسي. بيو النبي أولا ببي يتون دبي يفي. Natuwa matanga gava munte elia mudo neri ebisubi nagate ebisubi na jamu labanan khalison na jamu amata nga masenge je saa egal sharibin maomu elia nywa feretulete ama genu kati ya amata tebaganywa natugambo mbaka ntimunye nyamata genti muitirize nyo okunywa amata genti fa inna fiha shifa fa inna fi laban fihi shifa mumata genti mulimu eddagala natuwa lwaki mulimu eddagala nagagajibwa mu miti egy'enjawulo mata genti gajibwa miti egy'enjawulo ategeeza emiddo egy'enjawulo fwetu wake ndo kuchuso mungwa Allah wa yatua netudire tentujua msonko netujua mkene netujua bino tuwa kere nchanga tetufunye chetujirachi nga tetufunye chetuagara songo mbaka yatugamba nchi amata dagala wabula yatukubiriza kochimu titukendeze amata abatukendeze enyama yente abali na magenzi agolwa lwa magenzi okujjukira ng'obudde bukedde babitegeera lwaleero nenga omubaka yabyogera dda titukendeeza ennyama y'ente tulye nnyo ennyama y'endiga tulye nnyo ennyama y'embuzi nagati ennyama y'ente ennyogoga ereta dhoktu ddamu omusaayi okkuba puresha nekkwata laga nti ekwata ku misuwa gy'omuntu songa wandyabye nti ennyama y'endiga ateeka ti ennyama y'endiga eyina ebbugumu tekwata mubiri tugatugirye nnyo ani ateekateeka ebintu ebyo huwalla kati dhoku taama liman mu bintu by'oteekwa okulaba nti oba oliawo nyinza okuba ninakoko kubukiriza man radhiya billahi rabba kokusima Allah nti ye mukamawo nosima Allah nti yantegekera buli kintu byonna byolaba mu nsi bibye byonna byolaba mu nsi bibye tewali yabireetamu atali Allah tofunanga obujega noga nti abazungu be batuleetera empologoma muno la mbaka yagenda okuteekateeka ensi ye nga mweziri yagenda okuteekateeka ensi ye nga embizzi mweziri lwaki zaalimu bwona osoma kisa ya Nuhu alaihi salaam ng'eryato ligiraki yagamba nti kul nahmilu fiiha min kulli zawjaini ithnain owange Nuhu genanga olonda ku buli kitonde kyonna kye natonda ebisolo byonna ebiri mu nsi okwata ebisolo bimeka bimeka bibiri ekisajja n'ekikazi buzungu baaliwo la naye Nuhu ali eri waggulu ku Adamu alaihi salaamu Nuhu n'akwata ebisolo n'ateeka mu lyato ne bukeera enkyanga amazzi gazza ebyo ebyasigalawo ne biddawo ne bizaala ne byala ani ateekateeka ebyo huwallah buli onomukkiriza n'omanya ti ye mukama wange siima ekitono kyakuwadde mwebaza obulamu bw'olina abantu bali mu kaaba balina endwadde ezitalinaalina abalina ssente abagagga abavundu bagenda n'endwadde ng'emibiri gyonna gifudde tegwolya ulya katunkumawo n'olya ekyenda afu kiro n'olya akenyanja buno obukutuse kutuse oli mulamu obulamu bwo bweyagala. Abasula mu SC, abasula mu butimba obwebbeeyi bakaaba. Lwaki bakaaba? Almudabbiru lumur huwa Allah. Ateekateeka bwatyo yaani ye Allah, ye nannyini kuteekateeka. Ensi yaffe Uganda gitunuulire, okujjako mmwe gifuula ekikemo, naye ensi yaffe Uganda ya bbeeyi. Abange Allah atuwe enkuba emirundi ebiri mu mwaka ng'enkuba etonnya. Abange Allah atuwa Uganda gye tulina terinsi egifaanana. Buli woyingira waliwo amazzi, buli wadda waliwo omugga, buli wadda waliwo ennyanja, naye enkuba ne bw'etonnya tolabangako Victoria ng'ezinzeeko Kampala, songa eri awo. Tolabangako Victoria ne Nairo ng'ezinze Jinja, songa eri waki? Wakati amazzi gandi susse ne gatambula nga Allah bw'ayagala. Lwaki weebaza ekyo kyokka? Olowooza go agaziyiza? La, gabimba. N'olaba nga ennyanja ebimbye n'amazzi agatambula mu mirembe gyago ne gayita mu kkubo lyago ne gava ewaffe ne gakkirira mu Basudaani ne gaalaala mu nnimiro zaabwe ne gatta hekitaya z'emmere naye ng'ate ewaffe gye gavudde mu bungi bwago tegagize ki? Ani ateekateeka bwato? Huwa Allah. Siima Allah okubanga ye mukamawo, siima Allah okubanga ye muleziwo. Teweekubagiza lwa butaba na sente bukadde na bukadde. Mwebaze ekitono kyakuwadde kubanga Allah yagamba ti walau basata llahu rizqa li ibadihi, singa Allah buli omu amugaggawaza labagawu fi lardi, abantu babula babula. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, buli omu amusize ekigero Allah kyayagala sigwe kyoyagala. Biqadari ma yasha, buli omu Allah ayina ekigero kye kyamwagaliza. Lwaki weetuga nga ziga? Kyovuya abatuwunze tukoze ebikolwa bingi, abantu babalidde ebisiyaga banoonya sente, babalidde ebisiyaga banoonya sente, abantu bagweredde mu bwambega banoonya sente, abantu bakoze ebitasaana ba banoonya ki? Ng'ate tojja kufuna okujjako ekyo Allah kye yaggerera. Nolwekyo ateekateeka enteekateeka bwetyo ye Allah. Ekyokubiri, wabil isilaami diina, mutu otegeera nti oba oli awo nsembedde obukkiriza nnyinza okuba nga mbulina. Kwekusiima obusiraamu nti yeddiini yo, osiima obusiraamu yeddiini yo. Bangi mugikweka, bangi ne salaamu tayagala gitoola. Abasomyeko babeera mu banna abasomye alaba nga ayina ekimubulako bw'atoola salaamu. Abamu agenda wagenze n'alaba ng'ateekwa kwambala topi, amu agenda wagenze ng'alabeza engoye tezigendayo bajja mmutegeera musiraamu. Abamu oli mwene swala neekulemu okusaala kubanga abantu b'olimu si basiraamu. Oli ku mbaga ateba okwejjamu nti kansaale, oyo n'omukolo gwa banno, lwaki weetwalayo ng'olina oludiini diini? Abili isilaami diina, siima obusiraamu ye ddiini yo. Ekyo n'obusiraamu kye bwakuwa kikkirize era kisiime. Togenda mu Bulaaya n'okafuwala, beera mu Bulaaya ng'oli musiraamu, vaayo mu Bulaaya okomewo ng'oli musiraamu. Towungira Bulaaya n'odda n'olanga bakutunuulyanga n'ekifaananyi ky'omusiraamu togiraki? Beerayo ng'oli musiraamu, kola emirimu gyabwe ng'oli musiraamu. Bw'aba ayagala agukuwa oba tayagala agire ki? Ne bw'onoolowooza osuula obusiraamu ofafaganiddwa. Wasa ng'omusiraamu bw'awasa, fumbiza ng'omusiraamu bw'afumbiza. Omubaka Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu surati Nur nti oba ofumbiza muwalawo nga Allah akuwadde kasente, kwata ku sente owa omulenzi azze okuwasa.
sababu wendo muo mwalo ulwalero batuafa kubusiramu tubutia oita abantu chikumu watano bakusondere guni mpachino guni mpachino nebaleta edisana nebitajirachi batu kwa atasentezo bukadabili wa mmusonze nebumuwe mvubukona akolo afunomu ni mugwana akolo nemukole mkole teni nsiramu malo kuzidi okuzima lao ajie nchasa bencho ulaba ntuwa mga lindo kuwasa mwende muzeyo asikade otalina kachani kwa hala gira amwe yetata omu wala jemu watu wale bintu gwagama chia kwa teku kusente zaalina awe komu lenzi asobolo kutuwa alamu wala we echo buli omwala bange zambi ne alamula bwatyo ye Allah obusilamu bwemugamba nti bwoba olina omwana owobuwala leka kusuubira nti nfunye leka kusuubira nti nfunye wabula manya nti weeyongeddeko obuvunaanyizibwa kyava gamba Allah nti wa atuuhu mimma lillahi allazi ataakum abantu abasiraamu bwebanga ofumbiza muwalawo kwata ku sente z'olina omuwalawo omutabaniwo agenda okuwasa omuwala wala tukulihu fatayatikum ala albigai temusindikiriza bawala bammwe ne bayingirira obwamalaaya in aradina tahassuna babeeranga basazeewo nti kabafumbirwe basobole okwekuuma tabitaguuna arada alhayati adduniya nga munoonya ebyokufuna ebyensi waman yukurihunna omusajja yenna atamisa muwalawo obwenzi amutaasa alemeggwa mu bwenzi fa inna allaha ghafuru rahimu allah yagani nange nja kukusonyiwa amazambigo obwo busiraamu ziikanga omusiraamu ziikanga omusiraamu newankubadde abantu balaba nti okoze si kyekisaana ziikanga omusiraamu ti omusiraamu bwafa ku makya saawa ttaano bamuziika kuba tikyali takyadda takyadda ne bwe munaakola mutya gundi afudde saawa munaana ku kumi bamuziika ne bwe munaakola mutya takyadda tumwanguyirize tumutwale eri mukama we ayinza okuba gyalaga eri yakalungi nga wano mu ddiiro waali abagandi kaddimuuni kaddimuuni muntwale eri ebyange mbifune ayinza okuba nga mwetisse eggugu eri ekizibu aina tadhahabuuna bi byombi allah yabituwa tuziikenga musiraamu tetuziikanga batali muve ku bino ebyabana abasiraamu jja ababadde mulimbo bajoozi nnyo babi nnyo omubaka agaana kuliisa bantu mu maka gaabwe notwala ne mulimbo gyoba oliisiza olwokuba olina sente waidha aradina an nuhulika qariyatan amarina mutrafiiha bwe mba njagala okutta akaalo nteekamu abagagga fafasaku fiiha ne bakola ebitasaana ne bakola ebitasaana namu abatabuliika temwaddeyo mukulya mmere y'olumbe mutuula ne mukaaya n'obusuwaani mulya obutogo ebikyerekyere bino ebafumba olinga atalyangako agako etaba takoze bwikale awo si kibi nnyo naye nga allawo yakiggaana allawo yaggaana ekyo bw'aba akigaanyi maka ga muntu ate olwo mulimbo eri amakaago gye wazimba mulimbo bajja kukutwalayo enkya bajja kukutwalayo n'olwo olugaggagagga lwoleeta balemera kuddayo ddulaba wandifumbye emmere ng'otunuulira wali bmuke bwe yeebase kyali luddewa yayina mmeka yasigaza mmeka mu ntaanaye ani agenzeewo mubejo mubembejja tewakyali abantu balengera mulengera oyo bmuke gwe baziikaawo nawe bajja kukutekaija joge yakutonda joge yakutonda simu obusiraamu ndi yenkola yange siina nkola ndala gye nnyinza kugoberera eteri eyo waman yabitagi ghayra al isilaami diina mutya naanaagoberera enkola etali ya busiraamu anaagoberera enkola etali ya busiraamu allah tajja jikkiriza wahuwa fi l akhirati ate nga ku nkomerero oyo ojja kuyingira omuliro ojja kufaafaaganibwa nekyo siimu obusiraamu nga yeddiini yo kyebukuwadde kyoteekwa okukolera okukozesa webukomeza wotekukoma nelwaki mukweyesa otya okulaga abantu ndi musiraamu manyi ngeri yenakava ebulaaya teri amanyi bulaaya teri allah amanyi bulaaya la inna akramakum inda allah atqakum lwaki weeyisa bwotyo allah anaakutumiramu ki alhamdulillah gwobadde ova mu amerika la agwobadde mukagga nnyo kankuyise bwenti la siimu obusiraamu nga yenkolayo amaka ago gayise nga masiraamu obusiraamu bwagaana omusiraamu okutunda ettaka lye oba poloti ye oba ennyumba ye bamugamba nti bwobanga ogitunze kale nkukkiriza nekwamugamba nti bw'otundanga ennyumba yo bw'otundanga ettaka lyo jjako ku ssente ezo z'otunze teyagamba omubaka nti genda okole sente bwe ziri aloddemu ogula eddala yaga kujja ku ssente ezo walam yajal bithamaniha bimithiliha n'otojja ku muwendo gw'otunzeemu nnyumbayo oba ttaka lyo kugulayo kayumba kalala lam yubaarika llahu fi allah jja baraka mu bintu byo n'okesa ekyanga ziweddewo ng'olaba n'okissa mu bizinesi neefa n'okissa mu bizinesi ne zifa lwaki tokoze ekyo obusiraamu kye bukwagaza kukola okoze nga bwola ekyokusatu muhammadi nabiya muddu okubeera nga ofunye ku bwomerevu obukkiriza kwe kusiima nti muhammadi ye nabbi wange tunyumyako munyumye naye tetukkiriza kyovala tumwanukula kyalabikawo kyeyali ategeeza yali ategeeza okuziyiza kwa kutamwa so si kuziyiza kwa gaana ngati ani amutegeerera muhammadu rasulullah muhammadi mbaka waani wa allah buli olabanga omwogerako muteeke ku ekyo tigwenjogerako rasulullah mbaka wa allah si taatawo si mugandawo bal muhammadu rasulullah yenna anaawangaala mu nsi nga tagondedde muhammadin saa sallam allah aba tamugondera waman yuti rasula faqad ataa allah mutyenna bulwagondera omubaka wange aba agonderereze yamutonda lwogondera allah lwogondera omubaka wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhini llah siina mubaka yenna gwe natuma wabula omubaka yenna gwe natuma namutuma kumugondera bona bolemeddwa omumugondera ofafaganiddwa muwe ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam mukakase nti kyeyagamba kyamazima emyaka gyeyogeramu mu myaka egyasooka natuka nti abange bwemusanganga omuntu ali ebisiyaga mumutte olwaleero mumagezi go nga tusobola kujja nolowooza ati omuntu ayinza okukolekawo omukyala n'alaba musajja munne nga gwasinga okwagala bwatyo enkya ng'ebisiyaga biri mu lwatu naye bukyabyogerako emyaka 10 mutabani we bamuli ebisiyaga ajja apaminza enviiri namubuza omusajja okupaminga enviiri ekigenderwa kyo ki aze yeyerusiza yenna yeetaddeko obujjolobera ki ekikutuusa ku ekyo n'omusajja yeetobekatobeka bwatyo amatw agawummudde olyawo omutunuulira naye amagezi go gakutamya okumubuuza mwana wange lwaki booti bofaanana lwaki booti bofaanana ogenda okumaliriza nga muli wabisiyaga naye omubaka yakyogerako dda tukirwanyise tukijjewo tugenza okukeera ku makyanga kibunye mu masomero waliwo n'amaka agamanyiddwa nti eyo ennyumba erirwamu bisiyaga balina ne bajenti baabwe ababatwalira n'ogenda ne bakulya ebisiyaga n'ofuna ssente abavubuka muyina eddalu ne mutuuka ga nti okufa obwavu ofa essasi ani yagamba nti oganyuddwa ne bakussa ofunye eki oganyuddwaki obuwudde obufaanana bwe buti kangende bandi ebisiyaga waakiri okufa obwavu ani yagamba nti allah bwati bwakugamba weerabidde nti ensimbi bw'aba siwakuzikuwa tajja zikuwa ne bw'onookola ebifaanana bitya ku ffenna teri atayagala ki kiki ekibakeezamu owino mukera kunonya nosanga gundi nga mukola omulimu ki gumu nafaamu ye nafuna gwe ebyo nebigaana ega mwenna muli ku mulimu gumu aite mwemuje mutunda gundi nagigaggawamu yamutondera namuwa Allah gwe nebikulema gwe nebikulema siimu mbaka nti ye nabbi wo lwaki ye nabbi wo ye mulagirizi wo akulaga Allah kyayagala era akulaga Allah kyatayagala ekyo bwe kinajja mu birowoozo byo tisijja kukola okutuusa nga mmubuuzizza mukama wange kino nina kikola ntya akulagire bagenda kukikola bw'onootegeera bakikola ojja kukikola ng'oli mwesimu ofune empeere wa Allah bw'onookikola nga weebuuza ku muntu omulala atali mubaka sallallahu alaihi wasallam ojja kukola ensobi nyingi omalirize ng'ofaafaaganiddwa mubuuze Allah akulagire ekyo kyonna kikulagira omala okutegeera nti Allah akindagidde buuza omubaka we kikolwa kitya kino ojja kukikola ng'osiimye bwe kinaakulema ewa Allah kalungi tekaliyo maliriza nga mbakubiriza nti twewala endwadde baziranze weeziri endwadde zijjulukuka ne ziva ku muntu ne zikwata omuntu omuki lekagamani nze nina imaani nene tezinkwata aa mbaka yatuziyiza ti omuntu omulamu tayingira mu balwadde n'omulwadde tayingiranga mu balamu nasiba kantiini naagimaliza tegeregana nasibako n'ataasa abali eri abalwadde babajjanjabe bawone tebalinga ffe mu Uganda tebalinga amawanga oba oli awo amalala abatafuddeyo naye tukama tibwaleeta obulwadde kiba kibonerezo ferru tudduke obulwadde obwo nga bodduka empologoma babujjanjabe bannyiniyo tutwale amagezi ge batuwa kubanga Allah yatugamba kubakufaabo abyagati yalamuuna dhahiran min alhayaati dduniya bamanyi obulamu bw'ensi nnyo ekizibu kyabwe enkomerero naye obulamu bw'ensi bagira ki babutegeera nekyo tugonde tugoberere endagiriro yaabwe musiraamu tolina kikumenya nnyo okunaaba mu ngalo kyabwa tteeka abwo bakayagaani bovanga mu toileti bovanga emmanju eyo naaba mu ngalo ne sabbuuni naalaga bw'oba tomulina eddagala ekkuukuutivu erigoba buli kawuka ttaka kwata ettaka oyise mu ngalo zo olaba n'embwa bwekuluma mbaka atugamba kuyoola ttaka kuyisa muki mu kiwundu ogende ku ddwaliro oba omaze okuziba obutwa buno obutatambula bw'oba tolina sabbuuni yoola ettaka ona oyise mu ngalo zo zitta obutwa ettaka eryo litta obutwa bwonna obuwuka bwonna obwandibadde obwakabenje eri obulamu bwo atulagirira ekyo yaani ye muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe kijja kukwanguyira tusabe Allah atutaasa endwadde ezifaanana bwe zityo aleme tubonereza ng'asinziira ku bakyamu abali mu ffe bye bakola tuzeewale tusabe Allah zitutaase tusobole okutuuka gyali nga tusimira twongere okulongoosa bwetulongoosa Allah ajja kutuwa obulungi wabaraka llahu fikum wajazaakum llahu khaira tutegereganye badi basamu mpeyo emitwalo etaano emitwalo etaano egyo gya musiraamu ali luzi